Now, ladies and gentlemen, it is that time. Today, really love a girl, really love a boy. You know, I just want to say that Bayete is not just an album title, but it's a declaration of honor of Udanya saying that he has arrived. He is here and he has grown, okay? Now, as I welcome him on stage today, I want you guys to give him the fullest of your support within his presence and him within your presence. Give him the biggest applause and, like I've said, Bayete! Bayete! Nazog. Now, welcome on stage, Daniel Dam!
Sehle Sambulo. Lokho kwenzeka manje, kwakwenzeka nakuqala, kuwukuthi sekwenzeka ngenye indlela manje. Amandla omZulu into engapheli ngathi amagaga solwandle kushiyana ukwenza lo mfana umZulu onamandla ngendlela eyisimanga inkosi yoshuni iphimbo liganunwa wabo liyashintshashintsha ungikhumbuza ikwaya yasesowethe yedwa unobiza umculo nemizwa yokuphila iphimbo lakhe lingikhumbuza mzukwane impilo sisayiphila hayi manje sesayiphinga usebenza buthula kaphisani namuntu ihle ngetha ukhuluma ngokufeza amaphupho njengokuqala kohlobo lomculo omusha obizwa ngamathini ngelinye ilanga uzwa iphimbo ngelinye ilanga awumuzwa kwenye inkathi umoya kwenye inkathi umphefumulo into engachazeki empeleni into engadeleki iDolphin FC yakusiyona ingqephu noma inkampani ethile kepha indlela anyakaza ngayo mesefuna ukwenza okuthile iphimbo lakho umkhanya kude bumnyameni uthumela umyalezo ngishona ngamaphupho ihle ngethwa likho lapho elifuna ukuba khona ngokwempilo kodwa kaliyeke uzama uvula ikhasi lokuqala ebhayibhelini loshuni uteni usoprano usazi wavula wonke amabhuku umgedelena ngene sithi bayede wena woshuni phinde ubhale futhi coach ngabe sengiyabhala
Security, please, in Lam Oshi. Who's you on Chiangi Proki? And your pecky twelo Zangoshi. 2024, 2025, 2020, whatever. Kulo wangi baso chesi beo lambe lile. Kule samasi zwa tropo kruli pluge tepi siwe.
Say what?
Scanner we trap, scanner we pop, scanner we gospel. Pide scanner we house is shit, Ngene mlazi bathi nanti imbuze ngumani Kopozi sibhaka bhaka ngi angel ekuthumani Ikhandle thi kuyo yonke into bengifunayo